dire a Digbri di America. Radio Jwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda muratwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mudukurikira kandi no kuri Facebook kuri radio yacu naho ku rubuga turi kuri Y3 radio yacu www.kadomo.com hano muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma no mwanya w'ikiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Buri munsi saa 10 rero ni ikiganiro muri sanga. By'umwihariko kuwa gatandatu tubaha ijambo mukatugezaho amakuru ari abera aho hirya no hino aho mutuye cyangwa se mukagira icyo muvuga ku makuru tuba twabagejejeho mu cyumweru cyose turangije. Binagenda uko ariko ari nako tubashyiriramo uturirimbo twiza tubafasha kuruhuka muri weekendi. Mukanya rero imirongo ya telefone irabifunguye mu duhamagare cyangwa se muduhe nimero zanyu tubahamagare hanyuma mutubwire ibibera aho ngaho aho muri musangire na bagenzi banyu ibitekerezo. Akaririmbo duhereho uyu munsi kitwa Suko.
Isabella, give me love. Isabella, oh yeah, give me love. Oh yeah, oh. And did I cover much again? Nanje kondo munya Kigali mo Kigali ma Kigali from Kigali suko suko usini danganye suko 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 hello okay suko suko usini danganye suko 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 usini danganye suko. Dancing for tiger, yeah. Nobody in a fire, yeah. No to menjena, no twist, no surrender. Ambira kava mo chigari, nanje kondo munya chigari. Mo chigari, ma kigari, from kigari. Suko, suko, usini danganye suko. Suko, suko, usini danganye suko. Suko, suko, usini danganye suko. Suko, suko, usini danganye suko.
Too much sauce.
Hello.
Too much sauce.
Okay.
Yeah, you get the juice. You get the juice.
Isabella, give me love. Oh yeah, oh. Andira kaba mochigari,
Once again, back again, from Kigali. Suko, 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 usinidanganye suko.
Radio Ijwi rya Amerika, The Ben arakubwira ati suko, reka tujye ku mirongo ya telefoni noneho twakire abanywanyi b'Ijwi rya Amerika duhereye kuri Arma ikaze mu kiganiro muri Sanga.
Urakoze cyane Jefferson Kagoma.
Amakuru amakuru.
Ni meza amakuru y'imifika n'umwaka mushasha.
Twese hamwe, twese hamwe.
Mwese mwese kabisa, ndabifurije umwaka mushasha mwese mwese ko muri abamenyesha makuru ba Radio Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane, nawe bikugirirweho.
Muranyumva ariko, muranyumva?
Ndakumva neza rwose.
Hanyuma nagira ngaruke kwa abamenyesha makuru b'Abarundi, w'ikinyamakuru wacu by'ukuri bafunze bazira akarengane, bazira umwuga wabo by'ukuri. Leta y'u Burundi yari kwiga guho yari kwiye kwikubita agashyiga ikarekura bariya abamenyeshamakuru bavundiye mu gasho mu ntara ya Bubanza, kuko twesiga abanyagihugu by'ukuri turabona ko bariya abamenyeshamakuru nta makosa bakoze, nta kosa na rimwe, kuko bagiye ku kazi kabo ka minsi yose nk'uko amategeko yari bari kurira amatona ku isi. Abamenyeshamakuru iyo habaye nk'intambara hanaka hanaka bategereza kujya gutohoza amakuru, ariko kuri Leta y'u Burundi yari kwiye kurekura bariya abamenyeshamakuru bagacira mu ngo zabo.
Reka tubanze twumvikane neza ko ibyo ari ibitekerezo byawe, kubera ko urimo uravuga ngo twese Abarundi tubona ko bazize akarenganyo, ariko ntabwo ari mwese, kuko muramutse mubibona mwese abashinjacyaha bari mu rukiko ntabwo baba babarega biriya byaha. Ni ukuvuga ko baracyari mu maboko y'ubutabera, ubucamanza burabarega ibyaha. Hari abambona yuko bishe amategeko y'u Burundi. Arma,
nibyo aho ngaho naho urahambabara, nibyo, kuko twese tubifata kumwe, kuko harimo wenda ababivuga ukundi, kuko baba bafitemo inyungu. Nibyo aho urahambabara by'ukuri si twese, ariko benshi nkabo numva mu mabarabara baravuga bati bariya abamenyeshamakuru igihe turamaze kuganira n'abantu barenga hafi nka 30 bavuga ikibazo cy'umunyeshamakuru bariya bararengana ubushanu, ariko abandi bafite ukundi babivuga, ariko nta kundi nta bucamanza twizeye mu gihugu cy'u Burundi kugeza hafi iminsi mike kugira ngo wenda bafate umwanzuro, kuko barashyize urubanza mu iherero nta cyizere kirimo ingingo bazayifata ukwabo.
Nuko none rero wowe ukaba utakambira Leta y'u Burundi uti nyabona nimuce inkoni zamba?
Ego ndataka ndete y'Ubujumbura kugira ngo urikure bariya abamenyeshamakuru by'ukuri ntacyo bari kubarazira.
Ego Armand,
nkagaruka n'indi iheze, hariho ibintu biri kubira by'abantu bicwa, mwibuka ko hariho abasirikare bishwe by'ukuri bashika babiri navuka mu ntara ya Ruyigi, wenda akavuka muri Rutovu, by'ukuri ibintu byari bikwiye guhagarara, kuko byari biherutseho ku hasi bibaza kwica umusirikare
bicwa nande
mu ntara ya Ruyigi, ntawuza babishe kuko nk'umuwambere w'umusirikare yakora mikambi y'igitega yavuka mu Rutovu, uwo yaravuzwe arazwi, bamutoye igitega bamushiye n'umutwe, urumva, yari mu kambi y'igitega iriya ya Burende Bendezieni. Hanyuma uwa kabiri yari umwesikoti wa Prime Niyongabo avuka mu ntara ya Ruyigi, abo nabanenyabaga nyakuba abamenyeshamakuru nabanenyabaga, uwo yasabye uruhusha ku itariki zitatu aje mu ikoje, buriyaga n'umubyeyi we ntarapfa abonye umwana w'iwe kugeza ubu ntiyigeze ashyika muhira, none bikaba bikurikirana n'ibintu biguma biba. Harahetse kuba ubona ishyamba rya Rukoko ni ishyamba rirakingiwe, rikingiwe n'abasirikare, ariko hakaba habaho abantu baza guca biriya bikoko, abasirikare rero barababujije bikoreye biriya bikokokoko barababuza, hanyuma baranabibaka babibatire, hajya kubaho ibintu by'imirwano, baza kurwana baragwana, hanyuma baza barashwana, n'abantu rero gabari yikoreye inyabikoko bo bahise bahamagara bagenzi babo baza gushandana bagiye gushamirana wumve bagiye gushamirana niho rero abo muntu wari baca baza babasirika bashabaza kubafunga urumva niho bafunzwe kubera banse ko bariya abantu baza kuguma bonona ririya shamba urumva ko ni ibintu bitumvikana ibyo ni byerekana ko ata musanzwe no mu rwego rw'umutekano ata mahoro bafite kuko hari ibintu by'injyane gusa ziri
urakoze Arma kuri ibyo bitekerezo uhaye ijwi rya Amerika ubwo abashinzwe izo nzego zose baraza gusuzuma barebe ibyo ngibyo uri muvuga ugira weekend nziza Arma
ahani kindi gato ikindi gato ibintu biri kubirashika uburyo mu fashoni na gato barangice by'ukuri barekora mitoteza kandi nk'uko abantu abandi bivuga urana uhoho hagezeho baza kumusamburira ziriya nzu ziwe yubatse amafaranga y'imfashanyo yubatse amafaranga yiwe kandi aho ngaho yariko afasha leta y'u Burundi mugabo uno munsi abajejwe intwaro n'umutekano bose ubu bari kubaza gusambura imiryango baza kwiba ibintu mu mazu yariya mezo sharome mu ntara ya Ruyigi ni ukuri birababaje nibareke kuko mbege tuba wewe magi yafashije harimo abana benshi yafashije kwiga ibiki abana bari bahahamutse ariko ubu ngubu rero bariko baza gusambagura batwara ibintu byangombwa biri mu indani ibi bintu bibabaje vorema bari bakwiye kumurekera umutungo wiwe ufasha impfuvyi ifasha abapfakazi byose byatewe n'ubutegetsi buri mu gihugu ibyo byateze ayo magorwa y'abo banyagihugu managarita yariko arafasha by'ukuri rero byari bikwiye guhagarara bamurekera amazu yiwe kuko nayo yubakiye mu mahera yiwe n'imitungo yiwe yaguze si imitungo ya leta y'u Burundi n'amahera yashobora kuba yarafashijwe n'amahanga kandi nk'uko amahanga azi ibyo margarita barangiza ariko arakora ni ibintu ariko akora yakora ibintu byiza ariko leta y'u Burundi kugeza uno munsi imyambaro yo kubona ko ashobora kuba yarahunze ubwo butegetsi niyo muretere umutungo wiwe kandi harimo n'imfubyi zitari zishyari ubu ariko aratora mbega zekeza hehe niko bigana by'ukuri by'ukuntu ariko ndabona bari bakwiye kubareka amazu ya margarita barangiza akaguma akora ibyo abo bana bakabona ko ni impfubyi kuko ubu byajyahe nta n'ubushobozi bifite bwo gufasha
urakoze Arma wihariye umwanya muremure reka tugushimire ibyo bitekerezo ugire umunsi mwiza twakire na Okello Okello
Hello gentlemen
komera
Joke Mtagoma
amakuru
ni meza amakuru USA
turabona twe tumeze neza bimeze bite rero aho mu majyaruguru ya Uganda
majyaruguru ya Uganda turaho turaho izuba ririho hari abategura season yo guhinga bari kwitegura
ntabwo Museveni ntabwo aragera muri ibyo bice byanyu muri rwa rugendo yatangiye rw'iminsi rw'ibirometero bingahe harya
irometero ntabwo mbyibuka ariko wageze ejo bundi yari gakumiro yasoreje urugendo bitabirembaho basoreje urugamba rwo kubohora Uganda uretse ko kano karere k'amajyaruguru ya Uganda ho habanje kubaho ibintu byabaye nk'akavuyo mbere yuko we Museveni se ni icyatumye atagira nimba icyo kibazo cyabayeho kubera bano ba people power bari gukorerayo inama n'abayoboke babo bari kuyikoreraho bita Gulu district haza kubaho ko polisi n'abasirikare baba bahari habayeho ikintu cy'akavuyo ku buryo basaga icyo nakwita deployment iri hejuru cyane muri tayifu y'imbunda yose yari ihari bagerageza kurwanisha Bobi Wine mbere yuko yari kuva Kampala yari kuza Gulu ariko byaburijwemo kubera icyo kibazo cyabaye cy'uko uri kureba Bobi Wine ararwanishwa cyane n'aha nta liberty ntayo afite yo kuba yabona uburenganzira bw'umwemerera ku mitinga n'abayoboke biwe
Nuko uretse se ibyo bundi makuru wa rudufitiye na yaye okay.
Nashaka kuvuga kuri kiriya kibazo kiri hagati ya Iraq na Amerika. Urareba abaherutse kurasa general mukuru wa Iraq bamurasa Iran.
Wa Iran ahubwo barasa Iraq.
Aha barasa Iraq yego. None hano kuri jyewe njya mvuga ni ibi bintu byabaye biragaragaza ko twenda kuba twajya mu cyo nakwita sadi wa duo. Kandi nkabona ko biriya bihugu byaho muri Iraq na Iran mbona ko hari burya niyo watera isengesho ringana gute ugaterura ibitabo by'iyobokamana by'isi yose. Burya icyaramutse kuba kigomba kuba niyo wasenga Imana gute ntabwo yavaho. Turareba nyakwigendera kano Kadafi amasengesho biraira ari mu payipo Tripoli ntawari uzi ko angana ariko amasengesho ye yaramye birangira bamuhitanye. Noneho nkareba ko uko biri reka dusabe habeho amahoro kubera ko iri kubona ko hari kubaho ingaruka.
None wowe urasaba ibihugu guhosha ubushyamirane
ngorana ariko none ingaruka ziri kubaho zirimo zirigaragaza nk'ubu twe abanyaruganda dufite hariho abakozi ba dufite urubyiruko rwinshi ruva mu Uganda rukajya gukorera muri Iraq na za muri Arabia ni Dwayne Captain Iraq bariyo cyane abanyaruganda benshi bajya gukora imirimo hari itongore cyabo kibashaka imirimo muri Iraq. None twe nk'abanyaruganda tuhagakishijwe n'ikibazo cy'abanyaruganda bari Iraq kubera ko na parliament ya Uganda yatangiye kuba yasa ku buryo bishobotse abanyayuganda bari muri Iraq bacungirwa umutekano wabo cyangwa se bakavayo n'abaturage ba Uganda nicyo kimwemo basaba abana ba Uganda bagaruke mu gihe hari kuba biriya bibazo.
Niko bigenda Okello, iyo habaye ibibazo nka biriya mu gihugu ntabwo umutekano nta wizera umutekano ku yaba abaturage b'igihugu yaba abanyamahanga bari muri icyo gihugu iteka biba bigoye. Urakoze cyane kuri icyo gitekerezo cyawe.
Mwarimu koze ariko harakano kamwe ngira mvugeho.
Nyarutsa tugira ngo twakire Mabe na Rudo bari ku murongo wa telefone barategereje. Nyarutsa.
Ego aba bantu cyenda baherutse kuri kurwana government ya Uganda b'abanyarwanda. Nubwo babarekuye ariko twakurikiranye imanza zabo cyane mu gihe bari mu koti masho bajya no mu koti bajya no kuburana. Wabonaga ko ibyaha bashinjwa ni ibyaha bijyanye no kuba hari abanyarwanda bafatwaga bagasubiza Rwanda ku mbaraga bamwe bakaburirwa irengero. Kandi koti masho ikagaragaza ko nubwo batari babahamya ibyaha ariko bikagaragara nda uri umukuru wa koti masho ya Uganda General Andrew Kuchi. Mu manza yari yasemye zabo baregwa bigaragara ko ibyaha byabahamaga harimo n'uriya musirikare wari bodyguard ya President Kagame mu rugo rwe kugira ngo bamukatire imyaka 33 yerutenate nabo bivuga ko aribo nabo bari mu bagize uruhare mu gusubiza Rwanda.
Nyarutsa igitekerezo
ese government ya Uganda ntabwo yaba yararetse uburenganzira bwa muntu muri biriya bihe abanyarwanda basubijweyo bukaba bwarahungabanya ariko kubera inyungu za politiki ziba ziri hagati y'ibihugu bakabatereka noneho nubwo byabayeho tubarekure habeho kumvikana hagati ya Rwanda. Ukibaza government ya Uganda izadutangariza by'ukuri ikirese imanza zavuye ese General Kale Kayihura baregwaga hamwe nabo cyenda barekuye General Kale Kayihura nawe bamuvaneho ibyaha tumenye ngo ntabwo byigeze bibaho byo gushimuta bari abanyarwanda.
Okay, urakoze cyane kuri ibyo bitekerezo. Reka icyemezo tukirekere ubucamanza bwa Uganda n'ubutegetsi bwa Uganda, uretse gusa ko icyo tuzi ko ari uko byakozwe mu rwego rwo kugira ngo umubano hagati y'u Rwanda na Uganda wongere kuzanzamuka. Ugire weekend nziza.
Hey, weekend nziza namwe Voice of America.
Yeah, ku murongo wa telefone dufite na Aimable. Aimable, ikaze mu kiganiro muri sanga.
Urakoze cyane ndawumva neza.
Eh uherereye he mama?
Eh uherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Nyamata.
Ni gitekerezo wenda kutugezaho ni iki?
Gitekerezo ngiye ndi gutanga na kawaza mfite ndi kubaza Irani yarashyiriwe kuri Amerika bagatangaza ko hari abantu bapfuye twatwumvise ko nta n'umwe nibyo ko kujya ntahagarire
ntabwo yigeze irasa kuri Amerika ariko icyo bakoze ni ibisasu barashe ahantu muri Iraq Irani yarashe ibisasu muri Iraq ahantu mu bigo bibamo ingabo harimo n'izo abanyamerika ariko ntabwo Irani nk'igihugu ntabwo yigeze irasa Amerika hanyuma rero
hari umuntu wapfuye muri iyo migwano
hanyuma rero amakuru tubona nyine ni ibyo ngibyo ko nta ibyo bisasu bitigeze bihitana abantu cyangwa se ngo byangize ku buryo bugaragara uko wabibonye niko natwe twabibonye kubera ko hano turi muri Amerika ntabwo twari muri Iraq ni ukubikesha nyine abanyamakuru bariyo bacu bakabitugezaho ibyo tubonye tukabiguha uko tubibonye Aimable
murakoze cyane
urakoze ugire weekend nziza reka twakire na Ardo
Euro to recharge You have main menu options.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibyuma rero ntabwo bijya bisezerana ntabwo dushobora kubona dore ka twakire Egide Egide ikaza mu kiganiro muri sanga
Please enter the telephone number you
Boni bo uranyumva wowe? Deka tube tubashyiriyeho akaririmbo turagaruka mu kanya gato.
Come here, see my new car, yeah. Until no dance. We gonna go now, yeah. The work will come here. I tell her that now we are to come here. Make that busy body buy your car chance. Then by last year, you go come with rest. I bet that you go luck with it, never do it for fast. But let's care about go back. Go go next, yeah. You're the only one I give my body, but You're the only one I cause it over, buddy. You're the only one I give my body, butter. Yeah, yeah, yeah. Look when this. You're the only one I give my body, butter. You're the only one I cause it over, buddy. You're the only one I give my body, butter. Yeah, yeah, yeah. See the barber, the cinema, see the barber, everybody probably the war. Yeah. See the latte, the cicolati, the baby, when Bella, the Columbia. Was you fancy, was you fancy, was single, go on the river of car. Oh, by the war, be the war. Oh, by the war, you know. When you were young, but it's in the air. Who the one before it? Oh, but you more big finger. Oh, mommy, I'm holding God in the shadow. Brokenness, you say. You're the only one I give my body, butter. You're the only one I cause it over, buddy. You're the only one I give my body, butter. Yeah, yeah, yeah. Brokenness, you say. You're the only one I give my body, butter. You're the only one I cause it over, buddy. You're the only one I give my body, butter. Yeah, yeah, yeah. I'm a nizzy na ka dance mo wapa chico menye kanta so lang ku on every city already movie tonda mo kule yuchi timya sika bile ya banya mo kumbuchi but in some stuff mo kwano ku vandilana mbele tata ovele mama kiko singa haiti indi mo wambu kikuwe dance tuliva zango toka gamba techo babusa chabali na kumanya betuli kabo bayuza amita toka gamba techo babusa singa batumanya batule muluko bayuda oh by the war be the war oh by the war to the war wali wovi ya mpake jile ula wambi kuwe
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda obubadi indirimbo ya John Black hariya muri Uganda. Reka twakire Stanislas Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Geoffrey Mutagomwa ndagusuje cyane.
Komera muvande.
Ndakomeye cyane. Ubwo ni karahanyuze Stanislas mu murenge wa Burega mu karere ka Rulindo mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego ye.
Ariko ubu tuvugana ndi kuva aho bita Iremera y'abaforongo. Buriya rero nagira ngo manze mbabwire neza, manze mbashimire ijwi rya Amerika mutugezaho ibiganiro byiza byubaka. Iki kiganiro noneho muri isanga cyo kikaba gahebuzo. Ariko nkagushimira buriya rero utugezaho amakuru nkumva ndakwemeye cyane.
Urakoze cyane.
Buriya rero nagira ngo rero mbabwire. Ubungu bahangaha turi ntabwo twari tuzi nk'abana, ntabwo bari bazi icyo bita imisambi icyaricyo. Ariko ubungubu tuvugana rwose uko bagiye babyamamaza ngo bayisite bayerekure, ubungubu rwose natwe twari tuzi turayibona ijya guca mu gitondo igahiga. Urumva ko ari ikintu cyiza cyane rwose. N'imihanda kandi twarayibonye, nicyo nababwiraga. Ijwi rya Amerika kandi turabakunda cyane.
Iye murakoze cyane, natwe abadukunda turarubagarurira kubera ko tuba turi hano, kubera ko namwe mudutega amatwi mudahari nta nubwo natwe twaba turi aha ngaha. Urakoze cyane Stanislas, kandi ukomeze uryoherwe n'ibyo byiza bitatse u Rwanda birimo imisambi.
Urakoze Geoffrey Mutagomwa. Abanyamakuru b'Ijwi rya Amerika bose babwire ngo karahanyuze ndabatashya. Weekend nziza.
Urakoze cyane, nawe ugire weekend nziza.
Oh, you know, yeah. Baby, your destiny is there. While your destiny is there, yeah. Roy, bad girl, you are nice. On the mukasun da bas. Only one baby, jolly, you are nice. Go let her touch it, go back massage. Hey, only for original. Don't even chop it, chop it off at China. Just to carry for original.
Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, umuhanzi Bebe Cool ati waya waya, ndirimbo avuga ati iyo unyegereye numva inkekwe y'umuriro irimo kuntemba mutwakire nisabwa ikaze mu kiganiro muri sanga
Dezwi rya Amerika
amakuru
Amakuru ni meza amazina yanjye nitwa Nisabwa Abdul Saif ndi mu Rwanda I Kigali mu karere ka Gasabo
Rwa Gasabo uratangaza iki aho ngaho mu murwa mukuru
ibintu ni amahoro rwose nta kibazo turashima Imana
nuko wari uduhamagaye rero ushaka kutugezaho icyo gitekerezo
mbere na mbere ni ukubashimira uburyo twabanye muri uriya mwaka ushize n'uburyo tubanye n'uyu nguyu dutangiye ibiganiro byanyu biratunyura kandi bikatwubaka
urakoze cyane
ikintu nashakaga kubageza nk'uko mpora mbibasaba cyangwa se mbyifuza muzatubabarire mudutumirizeho umukinnyi wahoze ari umukinnyi w'Amavubi Jimmy Gatete
yego yego
n'ukuri ni umuntu watashye ku mitima y'abanyarwanda dukeneye kongera kumva ijwi rye tukagira n'ibyo tumwibariza ku bijyanye na football mu Rwanda
ubwo busabe rwose ndabwanditse tuzamushaka nadukundira tumutumire abakunzi be bamuvugishe cyangwa se abashaka kugira icyo bamubaza bakimubaze
murakoze nsuhuriza staff abanyamakuru ba radio ijwi rya Amerika bose harimo Thomas Kamirindo tumuburanya
ndabasuhuza kandi mukubwirire ko muburanyeho nawe
ni Jeffrey tuvugana
cyane rwose original
Jeffrey
karame
amakuru y'ibizi
amakuru ni meza rwose nta yete
Oye nategeze yuko anandi akarangenze dusangire iyi minsi mikuru wapi
Ewe wagize ngo neje iranga hase ituma umuntu anaryoherwa na Noel cyane
Ako Geoffrey Ubungo tuvugana aho ngaho muri Amerika muri sangahe
Ubu tuvugana ni saa tatu n'iminota mirongo itatu n'ine
za nijoro
za mu gitondo rwose ubu ngubu umaze kunywa agacyayi meze neza
isi nizunguruka koko
niko bimeze
Ewana kabisa ndagushimiye kandi ukomeze ugire ibihe byiza wowe n'umuryango wawe
urakoze cyane nawe ugire ibihe byiza n'umuryango wawe kandi ujye ukomeza utega amatwi radio ijwi rya Amerika turabakunda cyane abadukunda nisabwa Abdul ugire umunsi mwiza
sasa ntabwo twakura urushinge nterera ka Thomas Kamirindo
ndamubwira rwose
sasa
radio ijwi rya Amerika twakiri na Bosco uranyumva sinzi ukuntu imirongo ya telefone itatubaniye uyu munsi ariko turakomeza tugerageze ko kubakira noneho twakire Ingabire
Allo
yego ikaze mu kiganiro muri sanga
ni hakora imana Teogene narimanze kuzirwa narimanze kuzizwa narinzi ko ari nomero z'abandi bate ariko nagiye kuri Facebook nyine mbona mwashyizeho comment nanjye mpita nkora like nyine ndabakurikira kuko mbakunda cyane
urakoze cyane rero tubwire igitekerezo
ururinda rwose tuba tubatoze yombi muzatuzanire muzatuganirize nawe ntabwo duherutse kumwumva
inde
uriya mukinnyi uriya bita Gatete Jimmy wakinaga 2004 ntabwo duheruka kumwumva
tuzamutumiza n'ubundi nibyo ngira ngo nisabwa Abdul amaze gusaba tuzamushaka tumutumire natwemerera tuzamubazanira
turamukunda cyane ariko nyine hano irurindo kabisa abaturage bose tubakunda kubizwi rya Amerika mbese tuba tubateze yombi.
Urakoze cyane, natwe turabakunda.
Eh, ako Thomas Kamiri ndiko naheruka kumwe.
Arahari n'ejo yavuze amakuru.
Yasangahe.
Yavuze amakuru yasa moya ngira ngo n'igice.
Sawa icyumweru kiza ku banyeshuri bose twigana GS Burega indimi n'ubuvanganzo.
Urakoze cyane, nawe ugire weekend nziza.
Yakora Imana tujere.
Yego yego, twakire na Ndikumana.
Yego,
ikaze mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Yego, uherereye he Ndikuma?
Turi hano mu Rwanda i Karongi.
Amakuru iki aho ngaho i Karongi?
Amakuru ni meza cyane.
Nuko rero wari uduhaye nimero ushaka gutanga igitekerezo.
Tumeze neza nyine hano i Karongi mu Rwanda, ni byiza cyane. Bari gutanga imiriro hano rwose, ubu tumeze neza cyane rwose.
Umuriro w'amashanyarazi. Hari cyose ubona bihindura ku mibereho y'abaturage mu buryo bugaragara?
Biragihindura cyane, amaterambere araza, abantu nyine bafite ubushobozi bwabo bakagura ibikoresho bagakorera amafaranga.
Gute?
Urugero, abagura imashini zogosha, abasuderi, ababaza n'ibindi byinshi nyine. Bimeze nabi rwose, bari gutanga imiriro cyane n'amazi kandi.
Amazi meza nayo murayabona?
Turi kuyabona rwose, ibintu ni byiza cyane.
Ariko mwebwe muturiye n'Ikivu ntiyari asanzwe arayibura?
Ariko nyine nacyo turagituriye, yego. Ariko Ikivu ntabwo ariyo wakoresha.
Nuko nuko, usibye ibyo se hari andi makuru washakaga kutugezaho hano ku Ijwi ry'Amerika?
Nta yandi, nta kibazo byari ibyo.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza aho ngaho i Karongi, wowe na bawe bose.
Yego, murakoze namwe.
Radio Ijwi ry'Amerika, twakire na Octave. Octave, ikaze mu kiganiro muri sanga ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane, mwaramutseho.
Muraho cyane, uherereye hehe Octave?
Mperereye Iowa.
Amakuru iki aho ngaho muri Iowa?
Amakuru bararinganiye, ntabwo byoroshye, n'imbeho ni nyinshi.
Ndabona hari ntuza yitwa Isaiah igiye kuza, storm.
Ya, ntabwo byoroshye, natwe ubu ntabwo twagiye guterana ku rusengero.
Ubundi usenga ku wa gatandatu, nako ku isabato?
Urakoze kubikora ku isabato, ahubwo nakubazaga.
Ntabwo wajyaga sinajyaga kugukira iyo ntabivuga gutyo.
Nari kuzaca mu gikari, nti urabona koko. Ahubwo nakubazaga mbere yo gusuhuza abantu. Ko njya numva mutangiza uturirimba, nanjye ndirimba indirimbo zo guhimbaza Imana, sinzi ko nazaziba mukajya muzicuranga.
Uzaziduhe rwose, niduheza ahubwo tubaye tugushimiye.
Murakoze, ubu nzazibahe gute kuri iyi namba ya WhatsApp nyine?
Wazohereza kuri email yacu cyangwa se ukazohereza kuri iyo nimero ya WhatsApp tuba twashyize hariya ku rubuga.
Okay, reka nkomeze nshimire ibiganiro mutugezaho. Hari ikintu njya nkunda kuvuga, sinzi n'abantu bacyumva, nti iyi radiyo uburyo agaciro nya cyangwa se n'imbaraga ifite, ariko ikabasha kuduha ijambo abantu baciriritse. Sinzi niba abantu babiha agaciro uko mbitekereza. Ni ukuri turabashimira, ni igikorwa cyiza cyane.
Urakoze cyane, natwe turabashimira. Rega buriya iradiyo aba ari iya rubanda, ntabwo ntabwo ari abanyamakuru cyangwa se abandi bantu ni niye baturage nyine kuko nibikorera badahari ntabwo yabaho
nuko rero mufite izina ryiza ni radio yacu rwose ariko ari ndasuza Jean Claude Munyandinda utugezaho amakuru y'imikino ariko ntajya yambuka amazi ni gake rwose nk'ubu nkatwe nakundaga nk'imipira mu Bwongereza ariko kuva nagera iba mu gitondo cya kare turyamye ntegereje kuza kubyumva kuri radiyo ariko atugezaho shampiyona nziza zo mu Rwanda ariko nta adanyaruka
umwanya bari mutoya kandi abantu bashaka kumenya amakuru ye abera mu Rwanda y'imikino yo mu Rwanda cyane cyane ko shampiyona zo mu mahanga abantu baba bafite za televiziyo banabikurikirana ku mbuga nkoranyambaga nicyo gituma umwihariko tuwuha ukanya gato dufite tugaha amakuru yo mu Rwanda no mu Burundi no mu karere muri rusange naho ubundi umwanya ugiye uboneka na shampiyona zo mu mahanga ntacyamubuza kuzibagezaho kubera ko arabikurikirana byose
ya nibyo ariko ni Joffre turi kuvugana
cyane
uburyo urabona nk'ubutwe hano dukurikirana nk'ibyo bya impeachment ariko nka Thomas Kamini ndiye bigiyemo akabisesengura akabisesengura birambyohera kuruta uko nabyisomeye
ubushaka ko byumva mu rurimi rwawe
mu rurimi rwanjye kandi uburyo nyine mwe mufite ukuntu musesengura nk'abanyamakuru nk'ubu uko nasoma ibyabaye mu Bwongereza mu mikino siko Thomas na Jean Claude siko yabikora birushaho kuryo anyway
ndabyumva nabyumvise rwose nabyumvise nuko uzasaba abayobozi tukareba ko batwongera umwanya cyangwa se tukashaka ikiganiro cyihariye wenda cy'imikino bitewe n'umwanya rya Amerika rifite ntabwo byose ntabwo nabifataho icyemezo gyewe nuko ubwo busabe bwanyu nuko uzavugeza ku nzego zibishinzwe tukareba icyo bikoraho
kereka nsoreze kuri nshimira nkunda Venusi Nshimimana yavuze ati irompe abaziganiro byiza afite umutumirwa Eric bagira ubusa asubiramo amakuru y'imanza neza kandi nta rekodi yari afite turamukunda cyane turabashima ibyo mudukorera ni byiza mukomerezaho
urakoze cyane Octave ugire weekend nziza ngaho muri Iowa
murakoze namwe mugire ibihe byiza
okay.
Unyomomi wa sukari jaina kadarasi wagala kutupa kumwezi zikini zambela zikari ukuma na kazale maindazi jesu manikole risachi emizu wanineme kamuli lako usiwa mulinga wetirisa akanya makami ukukuchoto kukukali ila mchuza mwenye mama soga nikukwe etu kani tinda mpita shagara tukajiwa na yenza kwa ikatia wali kukaka gali nange niwa kukalia shagara tukajiwa na yenza kwa ikatia kachapambala siku mbongo weku chuchia kusiga uvugano vahuma mkusanyo sawa siwa nkutakula nyumesu kawala munange unuhulego kubisi nange ntaka mpulani nawe mkubalila kebiro jitale sena linda kwa wala kunaekwe kendio exceptional ingeji jongwa dao edisasa professional ama soga nukukwe kitu kami sinde mpita chagana tukajiwe na yenza kwa itatia walibu gaga gali nange niba kukalia.
karirimbo ni amaso ka Winnie Nwagi na Zinka kategereje kuri isaha tugiye kwakira Novas Ikaze mu kiganiro muri Sanka
or press star 0
dekano ho kwakire Gaspar amakuru amakuru Gaspar we
amakuru ni meza Geoffrey
uherereye hehe
Ewan, ndi mu gihugu cy'u Rwanda mu karere k'Ubugesera mu murenge wa Gashora.
Bite Gashora aho ngaho.
Gashora bimeze neza n'akagura karagwa rwose, ubundi ni itangira ry'abanyeshuri.
Ndumva ari byiza ubwo hajemo akavura, ubundi ako gace ntabwo imvura ipfa kugwamo nk'uko igwa ahandi hose mu Rwanda. Ntabwo mukigira ikibazo cy'amapfa.
Icyane cy'amapfa gisa nkaho cyasigaye cyaragabanutse noneho kuko nayo imvura hirarwa nta kibazo ntabwo ari nka mbere
nuko rero uti ndashaka kuvugana n'ijwi rya Amerika washaka kutubwira iki
kubanye icyuna muntu yabatangariza no kuvuga ati twishimiye ko nibura uramwamba uramubyukije ba Uganda intumwa ya Uganda ngiye kuvugana na perezida w'Uganda ngo ikibazo cy'u kimubati nibanire
uriya ambasada ayibare
yenda buriya nizere ko ibintu bizakemuka rwose tukabona ibintu byagenda neza tukongera tukagira urujya n'uruza tukajya dusurana ntibora nk'uko byahoze na mbere burya burya abaturanye gahunda n'abasurana burya na Rwanda rugufi burya tuba tuhababarira nyine nkatwe tuba duteye nk'imiryango
ubanza bitangiye gutungana ubwo batangiye gutera intambwe
byaba ari byiza rwose nawundi ibiganiro byanyu turabikurikira bya VOA nuke
urakoze cyane natwe turabashimira ko mudutega amatwi
ni ukuri kandi murakoze cyane Geoffrey
yego Gaspar komeze kugira weekend nziza rero
yego ariko murambe kuko mpisangahe ko twe dute saa kumi n'imwe zibura
ahangaha natwe saa yine za mu gitondo zirabura iminota nka cumi n'ibiri
urumva ko wa mugani isi nizunguruka wa mugani
isi ni ngari ubu ngubu ugiye mu Bushinwa wasangaho ijoro rigeze kure rwose bibereye mu wundi munsi
wasaba murakoze Geoffrey ahubwo nuko zajya mugeza mukana dusura hano mu Rwanda
uvuze
ukurari ramuka yamuza kudusura hano mu Rwanda pe
cyane rwose tubirimo
yenda tena nk'abanyamakuru banyu gusa bajya bakunda kuza nyine gushaka nk'amakuru gusa ngo tugenda duhura nabo bamwe na bamwe
tubirimo ngaho ugire weekend nziza
yego yego namwe
Nova se ugarutse ku murongo wa telefone twari tukubuze mu kanya
mwarimu umbuza
uherereye hehe
mereye mu Rwanda
amakuru iki mu Rwanda
mu Rwanda turakabisa turashima
igice ki mu Rwanda uri Kigali uri Mahama
ndi Kigali ku Gisozi
nuko rero wari ushatse kutugezaho ikihe gitekerezo
nge nagire mvuge ku makuru mwadushikirije
yego
y'igihugu cya Amerika na Iran nendeze nka Amerika nk'ubu itera igihugu nta bihano Amerika bo ifatira kubona umuntu bamwishyira mu gihugu kiwe atatame
icyo kibazo ntabwo
ntazindi mbambaro bafatira Amerika
icyo kibazo ntabwo ari igihe wagisubiza buriya umuryango w'abibumbye niwo ushobora kugisubiza kuko ifite impamvu yabikoze ibyo yavugaga ko ishaka kwirinda ubwo rero byaterwa n'iki icyo gisubizo mbega ntabwo ari jyewe
ndabyibaza nkumva ko Amerika ko yabikomeye nyine kosenja ibindi bihugu
ko urumva nyine birumvikana ko ni igihugu gikomeye ku isi kandi n'ibyo bikorwa rimwe na rimwe biba bigamije kugira ngo gikomeze gukomera kwacyo
nuko numva Irane bikora imirwanisho roho nyanganda Irake yo niyo kwivunuka sanga huko America niyo isinzwe akandarira cyo intamba
nanone ibyo ni ibintu umuntu atamenya icyo twebwe buriya dukora nk'abanyamakuru tuvuga ibyabaye dutara amakuru yabaye tukayatangariza abantu ariko icyo igihugu gishobora gutekereza imigambi y'igihugu ku kindi ni ibintu tudashobora kumenya cyangwa se tudashobora kuba twakwinjiramo tudafitiye gihamya cyangwa tudafite amakuru kuri byo. Novas, urakoze ugira umunsi mwiza.
Yego namwe murakoze.
Ye twakire na Jalong. Ramba ramba muvandi.
Uraho neza bakagira Imana.
Komera komera.
Nese mwishi kabisa.
Ni impamo twaraburanye pe. Duherukana umwaka ushize ariko ndumva uri ahantu hari agasako ariko.
Narindi mu kazi.
Bimeze bite?
Bimeze neza nta kibazo ndabona akazuba karimo karenga ubu ngubu.
Wowe wagihaye wese agomba kuba ataragitereye iyo cyangwa se ngo akirambike irimwe na rimwe gutumira abantu ntago ari ikintu cyoroshye hari igihe umugerageza akakwemerera igihe cyo kuza cyagera akakubwira ati ngize ikibazo runaka tuzongera kuvugana mu cyumweru gitaha bityo bityo ariko kwibutsa ntabwo ari bibi tuzagerageza dushakishe abo batumirwa mudusaba urabizi ko akenshi iyo tubabonye mwaba dutumye turababazanira n'ubundi niko tuzakomeza tubigenze Jean Longa.
Yego nana kandi kantu navugaho.
Yego.
Ndabona ndagiteka ari muri 2018 ku munsi nk'uyu. Ari deba nigeze kugira n'umuntu witwa remote uheje ku kintu kijyanye na politiki nubwo hari ariwe wari uri kukwakira amatelefoni icyo gihe cyari cyakozwe na Edir Rwema. Neza kuza kutubwira ko muzadutumira ibendera mukadutumirira abahanga muri yo kugira ngo bazadusesengurire kugira ngo tubashe gushyira impaka twari dufite
ariko ibyo twarabikoze.
Mwarabikoze nyine nimo ndavuga ni ndimo ndabashimira.
Ye urakoze cyane nawe.
Noneho akandi kantu nakubaza urabona ziwe yuko tuzana tuyikunda twese tuyikurikirana.
Yego.
Tubona ko itandukanye n'andi maradiyo ya hano iwacu mu Rwanda. Ese yaba ikora ite ko tubona yo uburyo abayeho ari uburyo bwo kwamamaza ariho akura inyungu kandi tukaba twumva bitajya bibaho. Yaba ikora ite nagira ngo niba wabona umwanya ukaba wansobanura se cyangwa mukazabitegura umunsi umwe mukazakubikoraho ikiganiro se cyangwa uburyo yashinzwe n'uburyo yabayeho se n'icyo yari igamije tukazayimenyaho kuko turayikunda kandi kuyikunda tutayimizi neza tutayisobanukiwe na byo kuyikomeza kugicana.
Urakoze cyane tuzabyigaho umunsi umwe tubahe ikiganiro kirambuye cy'uburyo Ijwi rya Amerika ryatangiye n'uburyo rikora.
Sana murakoze cyane iteka biteho.
Yego urakoze Jean Longa.
Yego.
Twakire Innocent.
Karame ndakumva Geoffrey.
Ikaze mu kiganiro muri sanga muvandi.
Murakoze cyane umwaka mushya muhire duherukana umwaka washize.
Ni kuri twese nawe uzawugiremo amahoro n'amahirwe.
Murakoze ku Ijwi rya Amerika n'ibyo mutuye.
tumeze neza rwose turimo turatanga amajambo
nuko natwe hano Kigali mu Rwanda turashimira Imana nta kibazo weekend imeze neza inama hano rwose turatekanye
uratekanye
cyane rwose ya murakoze rero kumpa ijambo icyo navuga ijwi rya Amerika njyewe nk'ubu maze nk'imyaka ibiri nyumva yuzuye uyu munsi nibwo natangiye gukurikirana ijwi rya Amerika 2010 n'umuriro z'ukwezi kwa mbere ibyo yanyigishije rero ibyo nayo nyungukiraho ni byinshi cyane mu biganiro bitandukanye amakuru hirya no hino ku isi yose turayumva ndetse kuvaho isi igeze uko isi igenda itera imbere izenguruka zose turabyumva turikisha radiyo ijwi rya Amerika
murakoze
mutugezaho ibiganiro byiza rero ntawabura gukomeza kubashima kandi nanone nshima Leta y'u Rwanda nayo yita ku baturage cyane mu buryo busesuye ariko ikindi nashakaga gusaba bose Uganda n'u Rwanda tugerageze twongere duhahirane nk'uko byahoze ibintu byahenze kubera iki kubera Uganda n'u Rwanda tutari kumvikana ariko turizera neza yuko bakuru b'igihugu bazirimo kubera yuko nibo twakeshaga nk'ubu isabune umuti w'isabune umuntu asigaye awubona ku mafaranga 600 700 mbere umuntu yarawubonaga kuri 450 n'ibindi byinshi aba mavuta n'ibindi byose twakeneraga buriya na Uganda nabo hari byinshi yahombye byaturukaga mu Rwanda nabo ubungubunjeri urumva twese nk'abaturage dufite ikibazo twese dufite ikibazo ariko turizera tubifashijwemo n'Imana n'ishobora byose na Perezida wa Repubulika Paul Kagame na Museveni wa Uganda hari ikintu bazakora kandi bizagenda neza
urakoze cyane Inosa ugire weekend mvare none se ko umwanya wose urawumaze none uratuma tutavugana na Daniel kandi arategereje
cy'umuziki dususuruke rwose mujye mumbabarira mu mpamagare ndangikumbuye cyane
ndakubwirira Toma ajya guhamagara
nukuru mubwire uti hejuru hari Inosa ikiganiro cy'umuziki by'umuhamagara rwose nanjye mba ndukeneye
Sawa reka iminota umunota umwe usigaye reka twakire Daniel ikaze mu kiganiro muri Isanga unyarutse
ego murakoze cyane nitwa niyo gushinga Daniel akunda kuba ariko murenge agashara kuza kunyita gahire nanjye numvaga nanjye nashaka kuvuga uko mitekereza ku Rwanda n'Ubugande
nyarutse ariko hasigaye amasegonda 30
ego nanjye bari kumva nyine bagire bakunde nyine bagire imishyikirano nyine nabo babashe kugenda neza
urakoze cyane Daniel Radio Ijwi ry'Amerika amasaha ntabwo atubaniye kubera ko isaha y'ikiganiro muri Sanga ndabona irangiye reka nshimire mwese mwaduteze amatwi nshimire n'abamfashije ku buhanga bw'ibyuma kuri mikoro mwari kumwe na Jeffrey Mutagoma mukomeze kugira ibihe byiza
In your money's in the sky, you're a princess, I can't deny. Now we're feeling drunk, oh, but you're wild, I'm with you, I'm in your mind. I'm in love, while I. Yeah, they give me love, while I. My baby, I don't, oh, too much, I'm a sticky, I don't. Mubiri wa ura mpona Mubiri wa ura mpona Mabeli gari Utumane chamba shikigari Mubiri wa ura mpona